ne suñ bi neena won xam xam bu am jariñ yent koy maye al iman al islam al ihsan mu yett ak nak sax ci ñoom baña bayyi manam gëm ak ñe digël te yalla rek tax ba nopp nak baña bayyi ci lañuy amé xam xam bu am jariñ